conditional to promise kusema na kutenda. Na ndo uniamini wanasema sana, si kila sitting squeeze huku ana maspika. Hiyo ni evidence tosha kuonyesha president bado hajasoma note yetu huru. Ebu angalia uone corruption imekuwa so intense, hata Mluya hezi sema napenda kunywa chai. Na ndo uniamini kila mtu wako opposition, ile saa watu propose ni ile time ya William Marimi. Lakini siko hapa juu ya politics au juu kiti nilisimamia ilikaliwa na mwingine. Niko hapa kupata majibu. Mbona kila mtu anataka kuitwa baby lakini hawezi taka kubeba utoto? Mbona watu wa 10-10 hawajaipoteza mbao? Wale watu hupoteza mbao ni wale watu hata kama hawako behind bars bado huenda kuchomoa lock. Nataka kuelewa mbona lazima nisome ndo nikuwe judge na mi uvalia koti, that hata sahi nikiwa na stima I still live in darkness due it's not my source of power. Nataka kuelewa mbona mahari squeezy watu itisha ng'ombe lakini wanataka ulipe na mandovu, that nikisema niko na njaa sitakosa kuonekana kafisi. Ndio maana nitaulizwa nataka kuchipo ama utaikulia hapa hapa. Yani imefika hiyo point hata ukienda club bila CD haujitrust. That ata ule mtu alipata A hawezi ringa juu anajua akona X mahali. That ata ule mtu wako kampo anasoma real estate kazi yake kwa buying and selling of land bado anajishuku juu anajua akona ushamba mahali. Nataka kujua kama inspector general ya uambia watu follow me on IG. Na ndo uniamini tulizaliwa imachua kwa zinani hapa hakupitia nasari. Yo ndo reason mapenzi imekuwa so imachua, that's why watu wanaitana baby. That day imekuwa imachua, that's why mtu akienda kunyuma kali anasema nimeenda kunywa maji. Sikuzaliwa na lugha lakini nilizaliwa Mswahili. Watu wamekuwa so business minded, that's why kila mtu ni mnote in his own ways. Lakini hata ukuwe Mkamba, Mkisii, Mluo ama Mluya, una appreciate Kikuyu, that's why umebeba Kenyatta kwa mfuko. It's only in 21st century that single parenting imeshika sana. Ndio maana mtoto analelewa na mama yake pekee juu ile baba anajua ni wa kinyozi na father ni wa kadho. That one watu udharao kazi ya mjengo uto wakoswa mbebeba mawe time ya game ya God na AFC. That ata ule de mrembo akai kushika jembe uwezi kosa akona qualities na aspects za kuwa gold digger. Domana mapenzi imeogopesha maboy juu watu single wanakimbilia coast juu huku ndo kuna beach na kuwa gawet kila saa. Yani ata nikiona dream ya kuchange the world bado watu wako na guts za kunishow ni naota sana. Tumekuwa immoral sana mpaka tukienda kubai simu. The only aspect tunataka kunangalia kwanza ni kam. It's only 21st century that gate tutatumia flying toilets and blankets kwa bed. Jotunaga shit. That squeezy, hakuna mtu wana mind his own business, that's why hakuna change. Mwenyeshe mtu wako na gari na mini kwenyeshe mtu wana mahali pakuka. Na wote usengenyana, but in the end of the day, kila mtu upakukwake. Ati mapenzi ni kipofu, that's why madame huvalia glasses juu ndo model mpya window shopping. Ndio maana tuishi tukikula kwa macho. Ukitaka kuwa mkulima, make sure you get the right hoe. Kozi period ya kunyesha just don't get wet. Tunapenda kuwa behind the scene, that's why hakuna mtu hana dhambi. Lakini Christ is the answer cause forms a divorce term. Tunachongwa watu wanono na kila mtu ujipaka mafuta. Mimi utaka kufanya kazi radio ndo ni prove right that ile saying I believe I can fly haikuwagi uongo. Si nitakuwa on air, so niitezenga the bob juma shilingi ni za kichwa. It's only 21st century kwenye ukitaka manzi ingie box lazima iko ya pizza. Lakini maboy sikubali kufuatwa na chika tijuko na coke z misho uko na dream cast Steve Jobs, that's only by Apple kwa throat.